No matter what for good on my country. They want us to be sad in this country. They want us to live a miserable life. They don't want we Africans to survive. Sing Ambale to we Africans. They unite, we fight the dangerous foreign plants. Katila baba soka na virwa devina muzisa nekulu. Batuletira kulu na natutaka zambati. Batu kubisa magizi netutamanya kulu. No batu disadieni eh. Na yenga kulu achi nemitime mibie tojachi. Na yenga kulu achi tata na momwa na kakati. Na yefe na tuliva na Uganda. Nediwene na yenye kava na Uganda. We are the Africans. Let's go save the future generation. Fena tuliva na Uganda. Nediwene na yenye kava na Uganda. We are the Africans. Let's go save the future generation. Eno jeni yetu lete denja ukana nava na betwe zari lava bona bona. Abazade nabo balwa na gana tata na kuba mama. Awatali kuswala umana siva njala tata mume chokulia vambi na kava. Hira neyechawa avali nemitime minafune vetu gacho kateva kabireta. Baina ina chino chilite davato kujula kukubo. Basi tutikidi na bobanji movi kubo. Katukulwa nire mite mito chituka katakuwe tweka changa Afrika. Fena tuliva na Uganda. Nediwene na yenye kava na Uganda. We are the Africans. Let's go save the future generation. Fena tuliva na Uganda. Nediwene na yenye kava na Uganda. We are the Africans. Let's go save the future generation. Katinse ngamba tukola titu sali uu. Uya zali dwe uu ye mwana uu. Eyo mwoma sojula gaya kuyamba. Kona hivu kira no mwogo bata kucha uida uu. Oyo uo mchivina ya semba yu ate. Guwa kuzoku kuza ya basinga ku. Oyo uo ye mubieno kuchalu ate. Guwa kuzoku kuza ye wa mugasu. Kali tusonyu wabaka za tira tuiki. Omoze kwa kibiru mwasai tukuliki. Azali dwe uu kusaba mkuse. Kuwato manye mwoma somo kama chagizi. Fena tuliva na Uganda. Nediwene na yenye kava na Uganda. We are the Africans. Let's go save the future generation. Fena tuliva na Uganda. Nediwene na yenye kava na Uganda. We are the Africans. Let's go save the future generation. Katila baba soka na virwa devina muzisa nekulu. Batuletira kulu na natutaka zambati. Batu kubisa magizi netutamanya kulu. No batu tisa jeni eh.